Vuthela Vuthela
Vuthela
Umlilo vuthe moyeni
from the soles of my feet, a holy vibration in the foot on the